fe banda ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni kuse, usini hogo bebe. Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo nita maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pea shash, nitako pea ndo. Eh, this the kind of love. Make you when we do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Eh, I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baiwa pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja mfupa. Tumia mikono kishindo miguna. Mikili chopandwa